mamilo. Nataka niwe na we baby girl kwangu jo. Nawaza kwa sana na kukwaza wewe. Jizo nisha kukwa baby wa mitungi daily. Nikirudi homu usiku ni makelele. Minataka niwe na we peke yako baby. Jo tucheze michezo ya kwetu na para na we. Ila tatizo ni pesa, sina do. Sina kazi nikipata na pupelo. Wazazi wako wanataka nyingi manemo. Na waza wapi tazipata nika ibeno. Usawa huvu mavimekaza no money flow. Yeah, you my angel, yes, my only queen. Siwezi kwenda mbali na we, you my everything. The one I love, the only one I dream. Sitaki kukupa pressure. All I wanna do again ni kukupa maisha. Na dress una nipaham. Baby you kill me palo kitabasamu. Kene tachi tachi napoteza fahamu. Nipe mapenzi yale matam matam. Leo kwangu kesho kwako girl zam kwa zam. Nipe love baby girl niende deep sana. I don't care your baby girl what the people say. Kinachomata kwangu chizo ni kusaka pay. Niwe nawe kila time which in every day. Baby girl kuwa damu sije kwenda far away. Igawa chizo boy baby sina nyiki pay. Ila kwako nisha fall niko deep sana. Jo kwangu mamo nipe mapenzi matam tam. Mapenzi masham sham. Nidate na moyo niteke. Nikuvishe pete you make me go crazy. Kwa penzi lako mina cheesy. Bila kawidi chizo boy mina sizi. Baby girl unajuwaga mapenzo. Kinipaga yale mambo matam misiji wazy. Baby girl unajuwaga mapenzo. Kinipaga yale mambo matam misiji wazy.
Money is over everything, but to me, girl, your love is my everything. Na kupenda malaika, cause you my angel.